www.djshinsky.com.
Mixing the best international music. It's your favorite DJ, DJ Shinsky.
Acha tu ni waweke wazi, mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi. Nataka kuyaeleza,
Mr. Vibes on Vibes.
Na leo tena waiteni paparazi, warushe kwa mitandao, siataki mapenzi. Nataka jipongeza, naimwita yo baby, kumenaya na baby. Oh, ni muna kipenzi, ni mshenza kupendi, ama kwa ni mtihani, mambo mengi dunia na mistresi siwezi. Kama kupendwa mimi, nitajipenda peke yangu. Oh, kile cha mpanza pala, kujiona simba kumbe swala. Kazama kwenye penzi utwala, badala kusaka miamala. Ayo, toka neti pesa, sana fengeza, na tena na wanangu paombo. Waka mtina soma, na waka mwili kana nona. We mwenyewe si unaona yani, aina sema bora.
Bora ni njoni, maisha mafupi ni simpo. Yani nini tese kero,
nini tese kero.
Jiunge na miupo zeko,
jiunge na mimi.
Bora ni njoni,
auna hela nini? Eti maswali mengi kwa waita, auna hela nini?
Eti
ile shingapi? Ile shingapi? Auna hela nini?
Nimeacha staki tena maswali, naenda bichi kuna upepo wa bahari, na umwagia moyo mziki kwa mbali, jimbo liko wazi sema nitakubali.
Unanitaka eti unanipenda, unanitaka eti unanipenda, unanitaka eti unanipenda, unanitaka eti unanipenda.
Ewa na wewe, hela yako ina ile yako, baba mwenye nyumba kileta kiongo na jama ngonde, na kama ya ndoo ima kezi usigonde, akiringa kwenye chukwa mwenye. So you know
I want to party.
ya hela. Asante. 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 Asante.
Come on, 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 come on
kitu kwa shida hapa ndio kabisa kana ushamba kana hu kana hu kana hu kana ushamba kana hu kana hu kana hu kana ushamba Baby, baby, to spend it. But she never my poopy, no daddy. Like, Oko. Did she get Oko? Oko. Baby, Oko. Oko. Did she get Oko? Oko. Baby, Oko.
DJ Shinsky on Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok at DJ Shinsky. Subscribe on YouTube at DJ Shinsky for more mixes.
Uwe pisika lushindani na vikarakos. Oh, vikarakos. Usije ukamwaga, mwenza utalos. Oh, tani maliza. Uko, nishike uko. Baby, uko, uko, nishika uko, uko, baby, uko.
Hope na Mona Lisa na Aisha. Wakati unaliwaliza, unaliwaliza. When you na ni fire, ni fire. Oh, wale vikara kwa. Wapi, 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 wapi nishike. Wapi nishike uku. Wapi, wapi nishike uku. Oh, oh, oh. Nimaliza huku nishike huku huku baby huku huku nishike huku huku baby huku tapa kidogo na mikogo tapa kidogo sit kama jojo katoto kama ojo tapa kidogo.
One day I used to call my mama to tell her that I'm falling low. And what she said, my mama, it's too early for you to fall in love. Mama, don't you worry, she's my glory, the one and only. My glory, my one and only. Baby, this love not for me. Baby, this love not for me. I'm single. Do you know that I'm single? Get
kwa nini na nini na nini na nini na nini na nini. Baby girl, I've told you before, I'm not the soulmate you've been looking for. Single to stupor, I know when they fall in love. Who knows that I'm single? Who knows the type of girls I'm into? Single this summer, it's time to fornicate. I want to test new waters. I am tired of this love, I've tasted this love. Love no be peace, I've been traveling like this. On the streets, girl, just one lift up. I don't want to discuss you 'cause I love again. Yeah, yeah. Maybe this love not for me. Oh, yeah. Ooh, maybe this love not for me. Oh,
I'm single. You know that I'm single. Who knows I'm single? Oh yes, I'm single. Ladies, I'm single again. I'm single. Who knows I'm single? Oh no, 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 no.
Julie, where's home?
Najua na madeni na matatizo ya kodi, ila pesa ya pombe na shisha sikosi. Najua na vipengele watu wanapiga hodi, ila kuonga mademu wazuri sichoki. Yeah, kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Tumlepa kamifupa sisi ndo mafisi. Kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Tumlepa kamifupa sisi ndo mafisi. Sawa nimeachika bila naburudika. Sipangiwi na mbwa yoyote, pesa inatumika. Nimeachika naburudika. Sipangiwi na paka yoyote, pombe zinamwagika.
Haya madisco dansa.
Asumani.
Haya madisco dansa. Haya madisco dansa. Haya madisco dansa.
Tena zikisha, zikisha. Mwaka tano tano zikisha, zikisha. Bebe kijipitisha, usiku mboga na ichumbisha, chumisha.
Hey, wanajita wanging, kati bebe zao tunazila chinging. Hey, mabisho bling bling, kati kulamba limsi kitandani noinging.
Ladies, sing boy one that sing, no one sing, shuka mpini.
Ambiye siye mwa
kawa upaka,
wajifuje zungumza
kwa mipaka.
Mwa wate kukosi wa
shanaka,
kukosa kemwenyewe
kaitaka.
Kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Mlepa kamifupa sisi ndo mafisi. Kama umemchoka tuachie sisi.
Asumani.
Mlepa kamifupa sisi ndo mafisi. Sawa nimeachika ila naburudika. Sipangiwi na mbwa yoyote, sasa inatumika. Nimeachika naburudika. Sipangiwi na paka yoyote, pombe zinamwagika.
Haya madisco dansa.
Asumani.
Haya madisco dansa. Haya madisco dansa. Haya madisco dansa.
Kama yangu utaipata hata ukibana.
Kama yangu utaipata hata ukibana.
Hai mama,
squeeze your child, you so I say.
I know, umbe squeeze your child, you so I say.
Sima kama yangu, taipata, hata kibana. Hi baba, no my people, ya give me.
Hi baba, no my people, ya give
me. Mungu baba tusamehe tumelewa. Hii dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe tumekunywa. Hii dunia kuna watu wanakera. Chiki pa 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 puli pu.
Vanigiwa, ni unapungukiwa.
Bali mimi vanigiwa, ni unapungukiwa.
Sigiri pam 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 pulipu.
Sigiri pam 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 pulipu.
Usapenda mimi vanigiwa, wote ba 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 yo.
Ba 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 yo.
Sopena wewe kupanikiwa, ote ba 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 yo.
Ba 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 yo.
Go baby, eat your mate. Go shorty, eat your mate. Go baby, eat your mate. Go shorty, eat your mate. Go baby, eat your mate. Go shorty, eat your mate. Go baby, eat your mate. Go shorty, eat your mate.
Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
Happy birthday to you, happy birthday to you, birthday. Happy birthday to you, happy birthday to you, birthday.
I got to do it.
Tunatika,
tupishe bana,
tunatika,
wazee wa nyumba tajenga.
makan kwanza heshima mezani kikubwa geto na bebe wendani na mama ale nyumbani tukizikosa kitonga tukizipata ndo mabosi
matumizi
tukiwa kuonga
vilanga nisi
tunataka gaile kitu
ya uzinzi
jamani sisi ni walezi tunatesha ba tunatumia hela paka jua liantinga ama kumewe hawezi ama pato kufa menda mega zaizi kwanza kwanza ushanga
kwenyewe tunakita tunakita
Wakati pesa nimeshika ukubani ilale kwa usingizi gani wakati umaarufu nimeupanda ukubani
na ukitaka mtu mtu na tembezi wa kifu osha kama tamututu gitu kikucha bende miguju
asa maonyeshe kachukali nyamisha baku
danga lina miela tukuachie mwenyewe
hivi una akili wewe
Madui zako
ra kule wa mbele ya madui zako
ra kule wa mbele ya maexi zako
ra kule wa mbele ya maexi zako
shuti kila kitu watuone tunazo kula batai watoni sisi tulevo za watu koni
Aba kuwa na wanangu kina jino, tumetoka bakani nikawa na wanangu kina papilo, tunakula majani ilikuwa na wanangu kina po, tumechili maskani ile nipo na wanangu kina bwai, ndo ikapita bebe fani sina zario, bebe imewaka na show,
shoka
sina kibunda, bebe imetaka by show,
shoka
sina zario, bebe imewaka na show,
shoka
sina kibunda, bebe imetaka by jojo. Mbuzi kanguka kwa muza supu eh. Halo supu 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 aye ni semen system
sema
ni semen system
sema
ah uyo mtu anauta kasa ma Etini semen system
Eva
semen system
Eva
uyo mtu anauta kasa ma aye body achi no wana ma oh papi papi la aboy wana ma
basi chengo masasema tafe Leo, Jaiva, away, unjan man, go away the last man. Ngakulelen pemelo ya, stay away man, you better go rest man. Away, unjan man, go away the last man. Ngakulelen pemelo ya, stay away man, you better go rest man.
Sikujua kama ulishamposa, ulishamposa, ulishamposa. Nikijua kama ulishamposa, ulishamposa, mimi kimtosa.
Mbuzi kanguka kwa muza supu eh. Halo supu 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 aye nisemen sisem
sema
nisemen sisem
sema
uyo mtu anauta kaka ma
Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake, it's Ninja, eh, I'm a Purisa, eh, I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake, it's Ninja, baby, I'm solo, I'm a Wiz Khalifa, eh, I'm so much I feel, I'm a Chris Brown, I'm physically pee, I'm shy, get down, I'm so much I feel, I'm a Gafuya Lantern, Sangane Senti, and Janja, I'm so much I feel, I'm a Chris Brown, I'm physically pee, I'm shy, get down, I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake, it's Ninja, eh, I'm a Purisa, eh, I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake, it's Ninja, let me solo number with Khalifa, eh, I'm so much I feel, I'm a Chris Brown, I'm physically beat, ku shake it down. Kufizo kama mpela maga puya lantern. Tangane senti, ndanja. Kusoba chai vela ngati Chris Brown. Kufizi kalipi, ku shake it down. Kufizo kama mpela maga puya lantern. Tangane senti, ndanja.
Chani chani, wapi chani chani. Kwani chani aleke, wetu komba gani. Chani chani, wapi chani chani. Kwani chani aleke, wetu komba gani.
Tena mbona kwanza kuma mwaka huu ataisoma kwa shangusha danja choma na pakusha chapa goma
uwe shanka tumele tumele stampa kana kera na jina na nahela napenda na madene masala uwe shanka tumele tumele stampa kana kera Nadina na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, and Fort Drake. It's Ninja. Baby, solo number with Khalifa. It's over Chive, and that's a Chris Brown. The physical beat, we shake it down. The physical mumpel, and maga puya lantern. Tangan is empty, and danger. It's over Chive, and that's a Chris Brown. The physical beat, we shake it down. The physical mumpel, and maga puya lantern. Tangan is empty, and danger.
Vyozo kuchiti Niyo jicho nipo nyanya Nishakula kijiti Na maguma kipigo Kwa klabu mchiti Ninachojua masela Kupo mtani kuna ziki Nduma na spingi shihela Wala na vyo vimiliki Mafungu andika kwa dera Watu wanataka muziki Mara kumi mwanangwa Cinderella Yeah bendagi makiki Ponanana Umuziki na uweza Na uweza kuimba na kucheza
ona unavyo nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. Muziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. Amya
teacher, a teacher Konde, teacher, teacher Konde. Amya teacher, teacher Konde, teacher, a teacher Konde.
Muziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Muziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza.
Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki, ndo maana singishi hela. Wala navyo vimiliki, mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Yeah, penda gima kiki, ona nana.
Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza.
Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Amya
teacher,
tangazo, tangazo, tangazo. Watoto wazuri wataki pesa za mawazo. Ukimtaka we na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Ukimtaka we na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera.
Mana makeup day, theatre day, na nywele day, vinataka mani. Kaukote, usisobe, bure bure utamu watakupa nani.
Wanaume atuongei, tunafanya vitendo. Yani bora tukisike wa enjoy wale.
Na unataka pesa,
yochukue.
Kome wamesha zileta,
yochukue.
Ama ganja ya kunyeta,
yochukue.
Ama unataka
yonikue.
Choleja, una choleja. Kime kubamba, kubamba, kubamba.
Oya alitaka kunichukulia poa, kumbe mimi mwenyewe ni mtoto wa town. Mana woni takupo kinioa, kasha niona boya kutwa kunipiga sound. Alitaka kunichukulia poa, kumbe mimi mwenyewe ni mtoto wa town. Mana woni takupo kinioa, kasha niona boya kutwa kunipiga sound.
Eti hani, leo sitoki niko na mami. Mara hani, daddy yuko nyumbani.
Yoko
pararam pam parira pam parira pam parira pam pam.
Pepe 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 pepe.
yetu wa mbinguni jina lako litukuzwe utakalo lifanyike duniani kama mbinguni utupe leo riziki zetu utusamee makosa yetu kama tunavyosamee waliotukosea eti kama tunavyosamee waliotukosea najiuliza wai hawataki tu enjoy siku furahi wakiona tunajidai wananuna kama vile wanatudai tukupe majumba ya thamani magari nane nane ndani wote wazuri la kifani ila kusikiti jamani
la titi take soni kipa we titi na majita rafiki ki wanangu faida na titi ki vibunda vingi mvugonge kipa vendeve vange wanafiki wote moton wakazome namba bariki mola tupate pesa magari tele ame jeze komesha
kono yombo kukiesha ambie siye bado tunakesha na wanangu saka mapesa na mwaka huu tutawakomesha wanaoiomba mvua kunyesha wambie siye bado tunakesha watu ombee titi na kuteswa ziye tunaiomba vitesa baba tumpe nibe jema nibe ai nibe saiyo oda nibe tumwagie nibe jema nibe kwea nibe saiyo oda nibe
mini mtu mzima nakili na ndo mana nimetoka wanda kuleta mshauri kwenye bata unaifanya makosa. Mimi mtu mzima na akili na ndo mana nimetoka wanda kuleta mshauri kwenye penzi una na
Fatanya, kaunani anipe, ko
utaki kufanani. Moyo wangu mteke, siwezi wakakayo. Hello, zero distance. Hemi chat. Zero distance. Hello, zero distance. Hemi chat. Zero distance.
Nimemwacha baby nyumbani nimeacha uroda. Nimemwacha baba nyumbani nimeacha waziri. Kuna nuka shida nyumbani oh, oh. Kwa hiyo bosi zingatia maokoto. Halo, sindio bosi? Nalaga magito kwenye kivelisha kwende
Aliwato.
Nesipo fanikisha itaota majani ile njia ya
Aliwato.
Tumetoka fawe, tumekuja kutafuta hela. Nishomwa gajashu, yote nataka hela. Tumetoka fawe, tumekuja kutafuta hela. Usilete maneno maneno,
naomba hela yangu.
Kichwa changu hakiko sawa. Baba mwenye nyumba ananidai. Oh, leo siko sawa. Usitake tushikane matai. Bosi bosi zono zinozi kata basu langu. Jua langu vua yangu. I say nipe changu. Bosi bosi zono zinozi hilo jasho langu. Jua langu vua yangu. I say nipe changu.
Tukija wana majengo, mimi naenda jela. Wenze, nikiongea kwa vitendo, utaniona mimsela. Wenze,
nenda kama kichwa uliyo kifelisha kwendeki.
Aliwato,
na nisipofanikisha itaota majani ile njia ya
Aliwato.
Tumechoka fawe, tumekuja kutafuta hela. Nisha mwaga jasho, yote nataka hela. Tumetoka fawe, tumekuja kutafuta hela. Usilete maneno maneno.
Kibona ba, naomba hela yangu.
Hello, kibona ba,
nasema bosi nataka changu.
Your trust.
Ale chino, 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 chino.
Naomba hela yangu.
Chino wana ma. Chino,
nakuishi mbosi nataka changu.
She know what a man for the corner. Do me that you want for the corner. She know what a man for the corner. Do me that you want for the corner. That's for the corner. That's for the corner. That's for the corner.
Unga mwanangu mpendezi ukitongoza, funga muna yake niweshe mwako Salome.
Need a baddie on a yacht, Ashanti. Cause I don't want no stress.
Yeah, yeah, yeah.
Really rocking with the best.
Yeah, yeah, yeah.
The teach game never rest.
Yeah, yeah, yeah.
This summer we the best.
Yeah, yeah, yeah.
We're naughty naughty. We're not about them naughty naughty.
We're naughty naughty.
We're not about them naughty naughty.
We're naughty naughty.
So let's go party. Mtoto wangu, let's go party.
Let's go party.
So let's go party. Kama hakuna wasi wasi.
DJ
Shinsky on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Shinsky. And download this mix at DJShinsky.com.
Yeah, yeah. Sunday, sana, yeah. Gotta thank God for this product, yeah. Gotta thank God for this Gucci. So fly, it's the last number, yeah. Me na taku ko enjoy. Now we una taku ko enjoy. A samba so groove, yeah. Una taku ko enjoy. South side, straight to TZ, yeah. Now we worldwide, yeah. I still lie in my car, no sleep, now we outside, yeah, yeah. Me na taku ko enjoy. Now we una taku ko enjoy. A samba so groove, yeah. Una taku ko enjoy.
Wana mwaga madolari, yeah. Wanagiza, wanagiza, dorime. Kama una hela za mawazo, nunua shamba ukalime. Wanagiza, wanagiza, dorime. Taratibu na tungi la ofa, usijelewa uzime. Oya kaja ficha danga lako, squeeze mgini kila demwa na matako. Na kama ukibisha shauri yako, inakaribia kula kwako miwangu na ficha. Namficha kwa pani, namficha, namficha kwa pani, namficha, namficha kwa pani, baby wangu namficha, namficha kwa pani, oh, ah, eh, Eti ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani? Nauliza ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani? Eti ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani? Ona mafisi wale, wanavyo itaza mafisi pale. Nioga mana wadisi wale, baby wangu wezi kwenda kirahisi pale. Oya dada ficha danga lako, squeeze mgini kila demwa na matako. Na kama ukibisha shauri yako, inakaribia kula kwako miwangu. Namficha, namficha kwa pani, namficha, namficha kwa pani, namficha. Namficha kwa pani, baby wangu namficha, namficha kwa pani.
Kateni tumile bata zamba za kare nchayeka
sana.
Kateni tumini njoi huko zamani nchaumiso
sana.
Kateni tumile bata zamba za kare nchayeka
sana.
Kateni tumini njoi huko zamani nchaumiso.
Masha mafupi pipi, ukikunja kunja sura utazeka. Usikunja kunja sura utazeka. Usibane bane sana utazikwa na yo. Enjoy, life is too short. Eti baby wangu wanivuruge ubongo. Hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kwe. We, bia tam.
Asikwambie mtu tu tu, bia tam. Bia, bia, mitungi, bia tam.
Aye,
bia tam. Asikwambie mtu tu tu, bia tam. Bia, bia, mitungi, bia tam.
Aye,
kamwaga pombe yangu. Nauliza, eti nani kamwaga pombe yangu? Nauliza, jamani nani kamwaga pombe yangu? Nauliza, eti nani kamwaga pombe yangu? Nauliza, mishalewa, niko chakali mishalewa, 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 nyaka nyaka shalewa, mishalewa, mishalewa, sijelewi mishalewa, 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 hapa mtazima shalewa, mishalewa. Eti baby wangu wanivuruge ubongo, hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kwe. We, biata.
Taji, asipo. Hey, mtu, tu, tu, biata.
Ba.
Bia, bia, mechongi. Biata, tam, tam, tam.
Hello. Bado, kidogo.
Yes, 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 yes. It's the kids, baby.
Yes, yes, yes.
Bado kidogo.
Yes, 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 yes.
You
know. Yes, yes, yes.
Funga mage. Aya funga mage. Ale funga mage. Aya funga mage. Hello. Pesa nyingi, pesa nyingi. Ama tukicheke, no, no, no. Pesa nyingi, pesa nyingi. Leta watoto kono, no. Pesa nyingi, ama tukicheke, no, no, no. Pesa nyingi, leta watoto kono, no. Shauli zao,
oh, 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 oh.
Kimpango wao,
oh, 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 oh.
Kwani siatuli kwao,
oh, 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 oh.
Na mwaka huu tutapija bebe zao,
oh, 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 oh.
Tumetoka chaka kupigika,
na
tuishi ni maisha kideu. Tumetoka chaka kupigika, wanangu niko wapi? Tugawana umasikini, hiyo sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate
kidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga mageti. Haya funga mageti. Ale funga mageti. Aya funga mageti. Funga mageti. Aya funga mageti. Ale funga mageti. Aya funga mageti. Bado kidogo.
Hello.
Bado kidogo.
Nimefungwa shida, nikumzoea. Kinachonipa shida, ni mazoea. Nimefungwa shida, nimeizoea. Yanayonipa shida, ni mazoea. Sianajua ndo maana nafanya kusudi kunikomesha, ananikomesha. Nishajishusha sana mpaka sina budi. Anichoresha, ananichoresha. Acha nikemeze, acha nikipoko. Kila kikibaki kiatu changu kwa pende. Acha nikwe malaya, acha nikwe mdangani. Kila kikibaki kiatu changu kwa pende. Tumoro, tukwa papaka tumoro. Tukwa papaka tumoro.
Anasema natoka na mizamu betu, betu. Koza chokoza ndege meruka mtu, meruka mtu. Misi nakota ilanda nikiatu, ananikiatu. Naonewa yo 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 na nyanya swajeni, yeah.
Acha nikwe mleki, acha nikwe poku. Kila ukikibaki ya tuchangu kwa utemi. Acha nikwe malaya.
Mr. DJ.
To Papa.
Baka tomorrow.
To Papa. Baka tomorrow.
Shushango Makari.
To Papa.
Wendo kitumbua. Wendo sambosa. Basi njoni chumu baby ndo tuseme umesusa. Wando mwisho areli wako niweka nuka. Wando kwambia nala zuchu siyo kweli onazusha.
Wando kajika osisi kutuchaji. Wapekole yao wana tuanga maji. Na ongeze biti kwenye urokaji. Tukoteni jibi penzi fulu chaji.
Fanya wanyama kwa nyuka. Kiku kinyanyo kama unatupa. Yani wanyama kwa nyuka. Kiku kinyanyo kisha kanuka. Miko chana na wayo. Kichita, 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 kimi. Kuachana na wewe chitaki, 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 chitaki ni. Mchana ni kupe tango, siku nizi swadaka. Tuanze fanya mambo, kabla umemewa chakata. Mapenzi mweziki wango, na umejayo talata. Na unanijua kwa tango, atoki mtu kwa mkapa. Yeah. Amuli chi, 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 amuli cha, 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 cha. Kamoyo ti ti ti, nimeozaje sasa. Amuli ti ti ti, amuli cha cha cha. Kamoyo ti ti ti, nakuachaje sasa.
Wanakaji kao sisi kutuchaji. Wapekole yao wana tuanga maji. Na ongeze bibi kwenye urokaji. Tukoteni jibi kazi fulu chaji.
Masifani fanya wainama. Kiku kinyanyo kama unatupa. Yani wanyama wanyuka. Kiku kinyanyo kisha kanuka. Niko chana na waya. Chita, 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 chini. Wachana na we. Chita, 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 chita.
Eti anataka tena. Ya nini, ya nini. Ya nani taka tena. O nini, o nini mie. Sirudia imatabichi. Kacheze unakotezaga. Sipasha imakabichi. Akacheze, nikiona sura yako, najionea kasheshe, kata simu tuko sai, nyondale kasheshe, chonde chonde, ala ala ya eti, ala ya eti,
Mr. Vibes on Vibes,
ala ala ya eti, sipashe kima kabiti, no 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 no, no no no.
Oh yeah, oh yeah, I'm with
cause it's 50. See your need, I'm lonely. Baby, please call me. I'm with a cause it's 50. See your need, I'm lonely. Baby, please call me.
Hola, hola, baby, where you are? Hola, hola, baby, where you are? Baby, where you are? Baby, where you are?
Ni baraka za Mungu na malaika nimefanya mimi na wewe tujuane. Sina shaka maana imeandikwa ndege warukao wafanane. Sisi kila muadini wana namna diswana tumelishana yamini kwa dua sio kafara. Sio wanyuzi tisini wala buku shindara mambo ya kuzini zini tuwe halali swahala.
Kama mapenzi ugonjwa macho ni kabisa kengeza na kacha mwoni na ukikula jumi hoyo kanibeza na sita kini shaulize.
Ngamia wangu anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Ngamia wangu anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Usingizi wangu zezela kitandani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Ngamia wangu anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani. Kama mapenzi ugonjwa macho ni kabisa kengeza na kacha nguoni ndo kikula chumi huyu kanibeza na sita kini shaulize.
Come on, tonight, baby.
parece la caritore. Resuare vai po' buon amor. Masa che ci vuole sto mood. Hare so, hare so, hare belle cosa te che ne vuole buona raffista mood. Accio, aievo, 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 aievo. Cino buona man, cino buona man, cino buona man, cino buona man. Accio, aievo, 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 aievo. Teka buona man, teka buona man, teka buona man, teka buona man. Accio.
Wangu moyo unaumia, mami nawe unaumia. Wangu moyo unaumia, mami nawe unaumia. Mama amina, mama amina we.
Bringing you the best mix of music from across the globe. It's none other than DJ Shinsky, live in the mix. For free downloads, check out DJ Shinsky.